भज मन राघव रामा, हे भज मन राघव रामा।
Hey, Krishna,
Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna